Eliyonga bichali bityo parlamenti ya Uganda edamu okutula encha ya leero kuteesa ku misolo emijja egisubira okwanjulwa mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogubindabinda ogwa 2026-2027. Sebadduka John Pomusasi waffe alina ebisingawo.
Palamenti onako olwalero kusawa nyezo kumacha egenda kutulo kukininya lipota ya kachiko kayo akevye nsimbi na dada ekwata kumisore genja ulo governmenti jayanjulira palamenti jebovudeko minister mbezi owevye nsimbi akola kubuno na guli Henry Musasi yayanjulira palamenti emisoro munane genja ulo wacho speaker parliamenti Anita Mongo na sindike misoro yu mkashiko ka parliamenti kana kevye nsimbi okongero kujeke ninya kapeo na ripote ya wamujekana ya njulira parliamenti lu parliamenti yongero kujikubakanya kevye uzo iranga kachiko kano kabadeka sinka naba ntuwa benja ulo okusobolo kufune bilo uzo vyawe na dana kumisoro ejo government jareta mparlamenti ejimu kumisoro kwekuli umisoro government jareta ojimu kumisoro kwekuli omusoro ogwa nusu ebibiri government gwe yagala zongerwe ku lilita ya mafuta age motoka kuliko omusoro ogwa nusu bitano government gwe yagala gwongerwe kulika sawo ka seminti akakira tano kuliko omusoro ogwa dollar 15 government gwe yagala gwongerwe ku bulitani ya plastics akolebwa mu gwanga kutekano kutikano uyo ayingizibwa okuva mu gwanga kutikano omusolo government bweyagala gutekebwe ku buto afumba omusolo government bweyagala gutekebwe ku mwenge n'ebintu ebirala bingi government byeyagala okutekako omusolo okusinziira ku lukalala olw'ebyo bigenda okuteesebwako olunaku olwaleero mu palamenti emisolo gino gyonna 8 ejaleetebwa gavumenti gyebuvuddeko gigenda kuba nga gitunuulibwamu ababaka ba palamenti era baveeyo n'ekyenkomeredde kulwakinena mu mwenda katonze bbiri kyabasafame mandison ze John Paul Sebadduka